pale mbele na utulize bila wasiwasi kuangalia pigo kombora cheza habari za lazima tatoa naingia mzima mzima wapi cheza kabisa
waxa maanta magaalada wajir lagu soo gabagabeeyay horyaalkii kubada cagta ahaa ee loo qabtay ardayda dugsiyada sare ee gobolka Waqooyi Bari dalkani Kenya Garissa wajir iyo Mandera
horyaalkani ayaa waxa maalgeliyay ganacsada haajisiyad kasoo dhanka dhaqaalaha ka garab istaagay ciyaartoyda iyo sidoo kale guud ahaan kooxaha dugsiyada sare
guusha waxa soo hoyeen ardayda wax ka barata dugsiga sare ee Qorof Xaraar Secondary School kubas oo lukulaad ama ciyaarta penaltiga loo yaqaano kaga adkaaday kooxda dugsiga sare ee Ahmed Liwan Secondary School ardayda Qorof Xaraar ayaa sidoo kale ahaa kubii guusha u soo hayay guud ahaan ismaamulka wajir iyagoo kaalinta ugu horeysa ka galay horyaalkii loo qabtay ardayda wax ka barata dugsiyada kala duwan ee ismaamulka wajir
ciyaarta kama dambeyska oo lagu qabtay dugsiga Juqbaaro Primary School ayaa waxa ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan siyaasiyiin iyo saraakiil ka socotay wasaaradda tacliinta ee gobolka iyo heer deegaan hoosaad
appreciate Siad Foundation for helping us and assisting us both at the regional level and at the county level and today they have also promised to give us the winning team boots and uniform so pige makofi ayo iyo sio makofi ya Siad Foundation tunataka pige a very strong kilo club ya kilo club moja mbili tatu moja mbili thank you congratulations thank you so much
maamulaha dugsiga sare ee wiilasha Qorof Xaraar Secondary School ayaa dareenkiisa saxaafadda la wadaagay
assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ani waxa la yiraahdaa macallin Haroon Hilow aad baan u faraxsanahay guusha ay ilmaha ardaydayda ay ku guuleysteen koobka Northeastern Region oo kubadda cagta waxa kale oo diraa hambalya aad ah ardaydii looga guuleystay oo Axmed Liwan oo ayagana ahaa ardaydayda hore oo macallinkooda ahaa on mar walba la jirjiri ayagana waxaan leeyahay sanadka sadexleedihin sanadka dambe insha Allah idinkana waan rajaynayaa inaad sida camal aad ku guuleysteen intaas kadib waxaan u sheegaa dadweynaha iyo waalidiinta ardayda ilmaha iskuulaha ku jira waxaan u sheegaa faa'iidada ay leedahay ciyaarta ciyaaraha iyo ama sportka waxa waaya waxa looga talagalay ciyaaraha inay isu keenaan dadka wada jacayl ay ciyaarta muujiso dadka ay isu keento mid kale dadkii ciyaara badi muqadaraadka iyo xayala xun ambeeraha dadka ka reebo waxa leeyahay waalidiinta in lagu caawiyo oo lagu saacadeeyo oo lagu gacansiiyo ardayda iyo iskuulaha markii macallimiinta codsadaan in ilmaha sport loo diro waalidiinta caqabeeyo oo ka hor imaada waxaan u sheegaynaa in gacan lagu siiyo rabaa meelaha lagu hormar hadda biryahan oo aad nolosha wax isu bedeshay dadka hadda ugu maaliyada badan oo adduunka uga lacag badan ama uga taajirsan waxa way waa ciyaartoyda mar in aan asweynaas ka warqabtiin
wakiilka aqalka hoose ee deegaanka Qorof Xaraar ayaa dhankiisa aad ugu farxay guusha ay wiilasha u soo hoyeeyeen deegaanka Qorof Xaraar
aniga waa MC-ga laga soo doortay Qorof Xaraar ward magacaygana Maxamed Salaad Ibrahim oo na matalahay halkan sports education committee na kuma matalahay manta aad baan maratay jawigeyga iyo farxadeyda mid la soo koobi kara maheen insha Allah midan oo Northeastern hadaan ku guuleysanay mid dhamaan oo national ka ama wadanka dhamaan waan rajaynaynaa inaan ku guuleysan doono insha Allah Qorof Xaraar hambalyo
qaar kamid ah guuleystayaashi ama ardayda wax ka baraneysa Qorof Xaraar Secondary School oo hoyeeyeen koobkii muddo loo soo tartamayay ayaa dareenkooda sida tan u dhigay
magacaygu waa Sakri Abdiqadir alxamdulillah This was long journey alhamdulillah safartayna ka soo bilaad from group stage up to the final up to the region up to Kakamega wa dream anaka aanu hay hamweynan leen alhamdulillah final we made it and inshallah in capsule la rajina inshallah for the first time in history
Hussein Alda
oo ku faraxsanaysiin aan champion ku noqonay mahadcelin weyn fanska iyo dadkana taageerayeen aan u celinayna alxamdulillah alxamdulillah aan leeyahay mar labaad midada national kana tan tubka wanaagsan ayaan ka rajaynaynaa biinillaahi kariim insha allah
si kastaba ha noqotee waxaa soo socday in muddo ah horyaalkii loo qabanayay ciyaartooyda ama dugsiyada sare ee gobolka iyadoo ay guushana raacday ardayda wax ka barata dugsiga sare ee Qorof Xaraar Secondary School waxa ayna hore sidoo kale ugu guuleysteen tartamadii loo qabanayay dugsiyada sare ee ismaamulka Wajeer waxa ayna nasiib u yeesheen in ay laba jeer guusha ay iga raacdo sidoo kalena ay laba jeer qaadaan koobkii lagu tartamayay heer gobol iyo heer deegaan Cabdiraxmaan Mucaawiye warbaahinta ismaamulka Wajeer